utata kwa mtoto wa kitanga. Kiuno inabamba, asa kiuno ni shanga. Kacheni mbwanga, ndo muda kutamba. Akicheza chura ya snura ndo majanga. Hata kidanga poa, kimwita changu doa. Kwa nina na waboa, mbona mnajiko moa. Hatuwe ndani kivipi, na mwita switi wangu mwandani wangu kipipi. Come, 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 baby girl. Unavyokata paka chini utantoa raw. Nipe michezo paka nitaje jina loko. Niteketeze moyo kama soko Kariako, baby girl. So come, 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 baby girl. Unavyokata paka chini utantoa raw. Nipe michezo paka nitaje jina loko. Niteketeze moyo kama soko Kariako, baby girl.
So kwa ndumba ila kwa kemi nakiri. Ameni bamba, yeah, yeah. Ola, ameni pa upeo na kiburi. Na na tamba mba asa ni bebe bebe oya ni bebe 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 ni bebe bebe ali ni bebe bebe
nasikyo tam nasikyo tam nasikyo tam tam ebu ni busu shavuni ni pate goosebumps napotoka kazini ni we na vumba tutuke out kidimbu mina we mchumba kama ndumba ongeza mama na kuparuksa pesa ntaku ongeza uniweke kwenye chupa mzuri ni safi bamba unanyuka uko nyuma kama umekalia milo ulivyomuka. Baby girl, unavyokata paka chini utantoa raw. Nipe michezo paka nitaje jina loko. Niteketeze moyo kama soko Kariako, baby girl. So come, 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 baby girl. Unavyokata paka chini utantoa raw. Nipe michezo paka nitaje jina loko. Niteketeze moyo kama soko Kariako, baby girl.
So kwa ndumba ila kwa kemi nakiri. Ameni bamba, yeah, yeah. Ola, ameni pa upeo na kiburi. Domana na tambamba. Asa, baby, baby.
Five down, five down, five down, five down, five down, five down.